You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
E whaitau se lau tangata lea tunu una whaatau o lātou pāse se mō malanga ia tunu ui whafo. I lunga la upenga te whaa ilangi mai le company le Best Chat. A e o'o i le aso e malanga ai. Ua le toi ao ngā lātou tickets ina ua liu sua vai matapuni ia le company. E au fia ia i lātou se tasi o le au whaasalalau o le SBS Radio i le ngangana tai le li o Parisuth Sotsai. Nā te tongi ātoa o la pāsese malona te olua i lungo le upenga te whāilangi i le Best Jet i le masino November o le tausangana te nei e malanga ai i Italia i Europa mō ni tā whaonga o le kirisi masi ma le tausanga fōu. E whā afe tā la le tupe le tau o pāsese o le li o Parisuth Sotsai malona whaletua ua liu sua vai. In Waliu Suavai, the company, the Best Jet.
In the past 2 days, I've been very stressed. I thought we would be protected more, but now I just realised that for consumers, we don't have anything.
Parisuth Sotsai, na fa'alia lona to'o lua, fa'atoa longo mai ila uwe le company va'alelea Emirates. Ina uwa toe tala itua e le Best Jet, o la pasese, ma olona winga.
Saying that they'd had a request from BestJet to take for a refund, and then Emirates refunded the money to BestJet, and that we were out of pocket.
Ole aso se fulma le valu o te sema, ai o lumana iei le kirisimasi. Na liu sua vai iei le company a BestJet, ma ele o ilo tonu le mafuaanga. Ma pe iei ma se awa noa tu e maua ma iei tupe a tangata, epei o le tamaita i o Parisuth Sotsai o le polokalametai e le SBS ma lona to'o lua. Masalo onisi e tau iei se awa noa pe a whai na iei ni inisiua o lātou pāsese. Ai o le whautuanga mai a Jodie Bird o le Choice Magazine. O le ngai o inga e te tau ona vavewhai e le taimi nei. O le feso o tai i lau fale tupe ma ta ofi se a whai na tatongina i lunga o lau credit card.
Credit card chargeback is the best port of call because there's only a handful of travel insurers that cover travel agent insolvency, and you should do it as soon as you can because there is a time limit on when you can claim a credit card chargeback.
Jodie Bird, Ole Joyce Magazine. Ole Ali o Vikram Jaklan, e a fua mai initia, ai olo oa ongai sini nei. Na ia ta ua na ia toe solo ia pe cancel. Lana booking na whaia i lungo le Best Jet i le vaiaso mua mua o te sema. Pe lua vaiaso ai le i liu sua vai le company. Na poloa ina pe na poloa i mai le Best Jet o le ato e whafo i mai lona pansese e afe se lau tā la i te tonu aso e tolu. E o mai i le taimi nei ai o lea ua liu sua vai le Best Jet e le ai masesene a Vikram Jaklan ua toe maua mai.
How do your family back in India feel about it?
I didn't tell them right now. They will be angry on me. Why? Like, it's very big amount in Indian rupees, so.
O le tausanga na te anei, e lima se lau tāla, ia lau tupe na liu sua vai mai lo upasese, na tatongi lunga lo upenga ta whaa ilangi. Ai o le sasi au, e le o se sasi a le company. Na tatongi lo upasese o te malangai i aukilani mō le tolu aso. Ai o taunu uatu i le laulau o le Emirates i le malaiva alele i sini, ia ai whai mai ua expire lo upasport.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.